markana Uganda. Saraakiisha dalka Uganda ayaa beeniyay warar sheegaya in Shiinaha uu la wareegayo garoonka caalamiga ah ee keliya ee ay dowladdu leedahay haddii ay ku guuldaraysato fulinta heshiis deyn oo ay Shiinuhu siiyey Uganda. Safiirka Shiinaha ee Uganda ayaa sidoo kale hadalladan beeniyey. Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda ayaa sheegtay in dowladda Uganda ay qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay weydo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ah kan keliya ee dalkaasi uu leeyahay, maadaama oo uu Shiinuhu ku leeyahay dayn ka badan $200 million oo garoonkaasi dib loogu habeeyey. Sida ku cad qoraallo ay warbaahinta Uganda soo bandhigtay, Shiinaha ayaa diiday in dib looga wada hadlo qaabka deynta loo bixinayo, iyada oo deyntan uu Shiinuhu siiyey dowladda Uganda sanadkii 2015. Qodobada heshiiska lagu bixiyey deynta ayaa waxaa ku jira qodob si cad u sheegaya in hay-adda duulista ee dalka Uganda aanay isticmaali karin lacagaha kasoo xirado garoonka diyaaradaha ilaa ay fasax ka hesho dowladda Shiinaha. Laakiin afhayeenka hay-adda duulista ee Uganda, Vieni Logia, ayaa V O da u sheegay in dowladda Uganda ay diyaar u tahay inay iska bixiso deynta.
It is not true that Uganda is going to lose Entebbe International Airport in any way whatsoever.
Run ma ahan in dowladda Uganda ay waayi doonto garoonka diyaaradaha ee Entebbe, mana ahan markii ugu horreysay ee wararka noocan ah la faafiyo. Dowladda Uganda waxay diyaar u tahay inay deynta bixiso iyadoo haysata muddo 7 sano ah. Intaasi kadibna waxa ay bixin doontaa lacagta dulsaarka ah ee deynta la xiriirta.
Heshiiska deynta lagu bixiyey ayaa dhigaya in bankiga ganacsiga ee Shiinuhu, oo ah cidda lacagta deynta bixisay, uu awood u leeyahay inuu bil walba ogaado lacagaha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha. Safaaradda Shiinaha ee magaalada Kampala oo ay V O edu la xidhiidhay ayaa ka gaabsatay inay arrintani ka hadasho, laakiin waxay safaaraddu sheegtay in la xigan karo war saxaafadeed ay axaddii soo saareen, kaas oo lagu sheegay in heshiiska deynta ee u dhexeeya Shiinaha iyo Uganda uu ahaa mid cad oo aan lahayn qodobo qarsoodiya, islamarkaana ku salaysan qaab cadaalad u ahaa labada dhinac. Fred Muhamaza oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dowladda Uganda iyo qareennadeedu uga shaqayn lahaayeen sidii dib ay ugu fiirsan lahaayeen qaabka ay u galaan heshiisyada ay lacagaha ku soo amaahanayaan.
These loans are reviewed by Solicitor General's office, who are the lawyers.
Deymaha noocan oo kale ah waa in sharciyaqaanada dowladdu ay ka fiirsadaan, sababtoo ah heshiiskani waxa uu dhigayaa in haddii dhexdhexaadin loo baahdo loo baahan yahay in Shiinaha lala.
Shiinaha ayaa dowladda Uganda ku leh lacag ku dhow $200 billion oo ay dowladda Uganda u adeegsatay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay magaalada Kampala ka soo dirtay Xaliima Cuthmaani.